Downloaded from PurpleMusic.com.
What it? My Mwamba. Kimbo.
So, I
fama tisha shima ina kumona la twaya free education for breaking a mood is here for gonza la twaya tula panyako utapochida kungole tapweza la twaya mundu ni kushiata muliokera twaya na fuchi iti amini hapa maje ndiye nja uyoti yako ndio za mene sikipa loto Cheterere inga jumpe roto Olo ipakise soda Olo ike wapa pulika Singa jumpe roto Cheterere inekunishita so Hapa manje Dienta wiyo tjera atu manje Matibona nchips on rocks inekunishita so Chikanga sakala Anafendi apangiri reo nchipa chanjala Ufuno wapa sabango mwana kanira kuti wai Sumuna nikerege uso weto katinifuna mati siku tinuza matika kuti mkazitia nyama Kunyopola tipo ni munga mnyongola matika Ukatia nyama ku restaurant Kunyumba ni kwendo kunda pleni njima inekunishita so Chikanga paipo ikambiratu First Corinthians Kutu wa mena mbela njala Akatye kwao Nati a te kwa kate
Twaya na fuchi Twaya na fuchi Twaya na fuchi
Downloaded from TopolaMusic.com